betu mfana uzuzikapele Agubona alogu washaya vantu Ungatito unsizwa betu mfana uzuzikapele Agubona alogu washaya vantu Bufundilu unsizwa betu mfana ungazikapele Agubona alogu washaya vantu Bufundilu unsizwa betu mfana Agubona alogu washaya vantu
Yeah.